maxamed xasan oo ah gudoomiyaha miyaga garoobka koonfur galbeed Soomaaliya oo wareysiga sidii idaacadda warsan yamay ba sheegday 1999 oo hanraabe iyo anka diwaan galsan yihiin xaruntiyo on hanas on boqolkiiba 70 boqolkiiba iyo deeliyo ku yarta 20 sano jar mayba kale ya xodan antaasayti ya ka dartay in xilligan oy jaran abaaro id far badan ya hakkororahay tirada han raabta oo nahay hakabeerahay urursho oyo kidiwan giliyahayan xafiisyada shishal dubun oyo kaliyin sidiida gobol bay ibakol iyo shabeelada hoose sidii hadalka aan dhigdey
1982 lama anto hadoon ogna oo waliba jaray walbadan oo ku badan oo meel ra iska filano mabhanis diwaan galiyana jaran oo laakiin ogiyoono intii oo jaran in diwaan galsanaadano meel ahan ka toos walfay lagu dad oo banaanka bulku way diifay hadii la diyaariyo horto walfay waan aragana meel ra tan kala jarto meel dadkaasi tii dhibaateysiin hadii ay ado iyo maamulada iyo wal nanki walan qabdo koran in lan qaylo lan sheeg wali oo markaas dadka oo maamulka oo gudiga oo ururka kumidan wali oo markaas awi koran caawiyaan kun saga een ganacsatada magaalada la balseedadka oo maamulka ana booqdeen kulay insha Allah wala rajay doonaa in oo wanaag qabdo doonaan wal oo hadina qabdo wala ku jiraan meel re oo ahay adal erow RCRC bay dhawo qolan qabti een ilaa ila mukun ilaa boqol amar shanti oo maalgelin la siiyo een kun i dhowr may siidana meel raayo boqol heje meel raay si lix boqolna bay dhaw isiidi in afgooyna hadda dhaw oo meel raay shan maalmood ka hor yela si ay beeso shan boqol dollar ee ilaa saddex boqol qof oo miislan furo la siiya jarta mar walba billi ba hal mar lama mar sidii markaasay tuna tarafsan ay tiyan soo biyaan way gelin aan soo biyaan meel raay uu oo he annana in ku caawiyaana uu jaakana ee idaacadan weerana meel raay TV ga si meel la ku dhiye wal walba uu meel raawn iska taladaana meel raaya soo biyan way galin hatta may buuna imin ha qayb galiyaan siyaana furinta badan aan roojiya
mayba kale yee sheegday in iyo jaran hanra badan oo nahay urursho aan fidi gacan haanas oo nahay iyo maalantun shaqeysadahayaan oo shaqeysadahayaan oo ku baheen dhibaatadii shalay iyo ka jaran yatri hodan oo hadal sheeya si wadata
malaya inay ku kooyo horta maadaama ka jaran gabdha ee dan yar yar gabdhooga seetimay ba jirta inay oo meel raayo oo guurkaas raalan hayna markii hor balan guuriyo oo ninkaas lan jeeyo haddana dhaqadaana is fahmaana la shaltabo mayba kala jirta meel re magaaladu oo ku jirta meel re edbes lantun ku jirta yana meel re inis hamilo korne waa saasta bal ka shaltabo oo jirta inay ciidan ka san badan hata gabdho oo ma jiraan ciidan afurin ciidan ka naftishay inay mishaar aan haysana haddii mishaar haysan ma furu fadna islaam si uu nuxay haysada fadi kulay degmada bay dhaw dad ku roon horta xafiiskan ha booqdan aragan arayanba qayb kumide wala dhamaagna inay ha booqdan aragan gabdh yar yar oo may ka jiraan 14 gabdh jiraan la ku helay 15 gabdh jiraan la ku helay 127 wali boo gabdh 25 i wali ku hoosay ee inay gabdhoos wal barashan baahanyin jirta inay caawin baahanyin jirta inay gabdhaas oo cunug yar haysta man aan shaqaysado korn walna qabsado korn wali haystana ma hayn inay la caawiyo ku asadeho bilaa en mayba kale jira wadanka haday inay abaar baahsan ku jiraan oo baadiri dadka ku guuran kala bar oo kala bar nimankina ugu isku tabeen hadii be meel re hadda fiirido wabo inii horti 9 ka bolana shay ma hadii inii eedan ku sii badan hana saane inii nagadan baban ma leysana ilaahay no kor ii meel re ayso wali bo gabdho eeda anta baraysiin in la caawi oo walan qob han baadid ku ay han imaal han roogan be eeda abaaro dhibahayaan gabdho oo ciyaal haystana waan la isku tabi nimanka de meel ngo fariiran ogaayn ya jaran tan kala may kala jirtay meel re maamulka ini uswalan qabada gabdhooga sayti oo noocas ay walan ku qabada
ururkan oo kamidaysan yin ururkan oo gacanta siya waxan raabta garoobke oo nahayo kamidaysan iyo ka kamidaysan yin garoob ahaan oo nahay anis iyo anis deewal balla xafiiska oo la ka diwaan geliyo han raabta garoobka ayaa mayba han raabta garoobka ee inkastoo iyo xafiiska ururka uu san diwaan gelisay haani kumid ee han raabta iyo an diwaan gelinay oo yo kan noolan sidii gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya ay ka koobantay